Mino pata, pata, ganja, plakata. Nikiwa na steam na jipigilia plakata. Wajanja kibao wanafagilia plakata. Money money weni tembeze, kichungi icho weni bakishie. Mina moka jamani mina moka. Mina moka jamani mina moka. Mina vuta jamani mina vuta. Mina vuta jamani mina vuta. Mina vuta. Yeah, kindo pati ya kumoka. Unamoka mpaka mwisho siku tunusizi. Tembeza kishungu, sisi malasta inatawala ni pisi. Indo pati ya wajanja, pati ya mamokas, put your hands. Kushoto na fegi, kulia nimeshikilia. Siko lina katikia, steam zina ponijia. Apo ndo najipatia. Mina moka jamani mina moka. Mina moka jamani mina moka. Mina vuta jamani mina vuta. Mina vuta jamani mina vuta.
I'm blazing up, Mary Jane. Itekushi hata kwa majina mengine. Moshi kwa hewa, oh yeah. Twaichafua mbingu sini mahaile. Na nyonga mwenyewe sitaki pusha. Kinyonya siachi cha ukucha. Kwa ngoma kali wana na warusha. Shake your body, nyonga wezungusha. Mama bag it up for me, kichwa kiko moto. Kisha kitandani ni kupaka teka toto.
Meja my kan kid, koki manting. I go make your girl drop off the panty. I came to party, smoking my weed. Because I kiss niche si hatu tachi.
Mina moka jamani mina moka. Mina moka jamani mina moka. Mina vuta jamani mina vuta. Mina vuta jamani mina vuta. Mina moka jamani mina moka. Mina moka jamani mina moka. Mina vuta jamani mina vuta. Mina vuta jamani mina vuta.
Pango Records.